nyama kumba agatali ko nyama agali amakumba laba negafukeje na fempe we
got it first. www.djericom.com